Ajá.
MoreMusic@spacegospel.com.
Happy my Toto! Truck it the matter! It don't matter you! Truck it the matter! Wapping it the matter! Wapping it the matter! Zungusha!
Bwana tuma moto wako tujaze mioyo yetu.
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 Uwake mioyoni mwetu.
Yeah.
Hey, kwa drums. Pigia makofi. Kisa Bell, Kwalin Guitar.